Baby, mimi na etu na juana, tukikosiana mimi na etu na ambizana, tumependana hadi ona tunafanana. Oh, 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 oh. Mapenzi ya kitoto toto na shukuru wewe wangu una. Nikibandiko na puliza moto, nikiwashwa wewe unanikuna. Vishawishi vingi chunga tama, usijema ukanumiza. Binadamu mara mengi sana, chungo sije niliza ma. Ana walali hawaishiwi dosani, wakupitie mbali mama. Wale mabosi bopai eti watamu sukai, wakupitie mbali mama. Kuhendo yoma Valentine, mashallah umejaliwa na upendo. Furaha ikizidi nikilio na kwenye baridi, wewe ndo kingio kwa yangu machozi, wewe ndo futio baby. Ukiondoka mina umwa siponi, mimi pofu na kwako sioni. Mana walali hawaishiwi dosani, wakupitie mbali mama. Wale mabosi bopai eti watamu sukai, wakupitie mbali mama.
Oh my God, it's better sounds.